Iri ni ijwi ry'Amerika. Ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese ndabasuhuje. Uyu munsi tugaruke gato kuri politiki inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuvuga ku matora ayabagize inteko ishinga amategeko Congress, no kuvuga abadepite n'abasenateri ba guverineri ba za leta ndetse n'abayobozi mu nzego zibanze z'igihugu. Ayo matora yakurikiranywe n'abantu b'inzego zinyuranye, harimo nabo Departement ya Leta ya Amerika yatumiye bavuye mu bihugu binyuranye byo ku isi. Muri bo harimo umunyapolitiki w'umunyarwanda witabiriye ubutumire bwacu hano muri studio i Washington. Nagira ngo musabe abanze atwibwire.
Murakoze cyane kutwakira. Ni Dr. Frank Habineza, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, ariyo mu kibazo twita Democratic Green Party of Rwanda.
Dr. Frank Habineza, ndabasuje cyane kandi ikaze hano muri studio zacu i Washington.
Murakoze cyane. Nanjye
ndabasuje.
Yego, turakomeye.
Ugeze muri Amerika ntago ari ubwa mbere, ndabyibuka mu biganiro byacu twakunze kuvugana kenshi. Kuza muri Amerika kuri inshuro mu byukuri, Frank Habineza, waruje gukora iki?
Inshuro ya kane nje muri Amerika, aho bitandukanye n'ibindi nuko inshuro ya kane ubwo natumiwe na Leta ya Amerika niyo yantumiye kuza hano. Ubwo daje muri gahunda ya State Department bita International Visitor Leadership Program. Ni gahunda Leta ya Amerika itumiramo abantu b'abayobozi cyangwa se abaza b'abayobozi mu bihugu bitandukanye, bakaza bakiga uko Amerika ikora politike yayo, ndetse ariko twebwe by'umwihariko twaje tuje no kureba n'amatora ari bya demokarasi, ariko n'amatora ayaye bita midterm elections. So twashoboye kuzenguruka muri za leta zitandukanye hafi ngira ngo zitanu zirenga, tureba uko systeme zikora ariko n'amatora uko agenda na za kampanye.
Birumvikana wabonye byinshi kandi wagize n'amahirwe yo kuza gukurikira amatora yabaye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi na kumwe. N'amatora yarimo abadepite, abasenateri, abaguverineri ba za leta n'abandi bayobozi b'inzego zo hasi z'ubuyobozi. Uturutse muri Afurika ntago wari wenyine, Frank Habineza. Ikintu wumva wagira uti cyakugeze ku mutima ubonye ari amatora ubwayo no kwiyamamaza?
Ikintu cyashimishije cyane ni ikintu kijyanye n'itangazamakuru. Nabonye ukuntu itangazamakuru hano rifite ubwisanzure, ukuntu nabonaga amateleviziyo atandukanye amwe anenga Perezida Obama andi akamuvugaho n'ibintu ubona iwacu bidashoboka, ariko akabawe n'andi mateleviziyo nayo amuvuga neza, ukabona nyine buri umwe wese afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu ashaka kandi ntangaruka mbi ziri bumugarukeho. Icyo kintu cyarashimishije cyane. Ahantu hose nagiye nabonaga, hari nabantu twagiye muri bita New Hampshire, tugiye muri kampanye y'umuntu watowe Senator Shaheen, tuvuye muri kampanye niwe dusanga abandi hanze barimo kwigaragambya bamwamagana, ariko ukabona nta kintu kibi cyabaye, nta kintu kibabayeho, kandi yari ari na Senator bisanzwe. Ni ukuvuga ngo tubona ari ibintu byiza cyane, ubwisanzure buhari. Ikindi kintu nacyo navuga icyo cyarashimishije cyane, ariko no mu matora naho hari icyuma nabonye bakoresha kibara amajwi, cyarashimishije cyane kirya cyuma, ku buryo biragoye kugira ngo umuntu azibe amajwi ukoresheje kirya cyuma.
Ni ubuhanga, ni ikoranabuhanga rigezweho mu kubarura amajwi mu buryo bwateye imbere. Uretse abo niyo hamusha bagiye bwana Habineza, kwiyamamaza ubwabyo wakurikiranye no mu Rwanda akurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza mu bihe byashize mu matora, aho bitandukaniye cyane cyane watubwira ni he?
Aho bitandukaniye cyane gusa iki nabonye hano kwiyamamaza hano abantu bakoresha amafaranga menshi cyane, nk'ahantu tuheruse aho twavuye tuza hano tukaruka hano Washington, aho bita North Carolina, twa turaho bitalare aho hantu twabonye umudepute umusenateri yakoresheje miliyoni 60 z'amadolari undi nawe bahangananga nawe akoresha miliyoni 40 z'amadolari twabonye urumva bakoresha amafaranga menshi 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 cyane
ni menshi
byo nabyo ni ibintu bidasanzwe wacu ariko ikindi nacyo twabonye nuko bafite uburyo biyamamazamo begera abaturage buri umwe agaragaza icyazamarira abaturage icyazamarira na leta ku rwego rwose tuvuge ari nk'abademokrati bagaragaza n'ukuntu bazafashanya n'ababyeyi n'ibijyanye n'amashuri ukabona nyine atanga politike ifiti akamaro abaturage ariko no ku rwego rw'igihugu byose akabigaragaza ku buryo noneho n'undi wabonaga barimo bahanganye nawe yafitaga ukundi ku nawe abisobanura marerezuma nuko bahanganye yatsinze ariko ukore byose kwa kare demokarasi urabyemera uko byagiye kuko icyo nacyo ni ikindi kintu nabonye niyo umuntu yatsinzwe ntabwo urabyemera nacyo nicyo twabonye kuri president Obama ko nubwo aba Republican batsinze babaye benshi urabona ko yabyakiriye icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko iwacu abantu baratsindwa nk'umuyobozi uriho ariko kanga kubyakira kandi byarabaye tuvuga nk'uko ubona muri Kenya byigeze kuba kuri matora ari yandi y'ubushize bakavuga ati Odinga yatsinze ariko wari uriho bakanga kubyakira noneho bivamo imvururu n'ahandi bikunze kuba cyane so icyo kintu cyo kwakira ko watsinzwe n'uwatsinzwe na bakakira ko yatsinzwe mwese mukaba mushobora kuba muvuga mwakorana
none se bwana Habineza mu rwego runyuranye rw'abantu basura Amerika ariko urebye ku baturage ubwabo kwababonye wabonye demokarasi nk'amatora nk'aya bayitabira bate wabonaga bagenda bisanzuye bategwa cyangwa bigengesereye none ubu urasubira mu Rwanda isomo rikomeye wumva uvanye hano muri Amerika ushobora kuzagaruka mu myaka ibiri imbere muri 2016 ku matora ya president ushobora kugaruka ariko se hagataho isomo wumva uvuga uti mvanye muri Amerika niki watubwira uzageza ku banyarwanda
ikintu cy'isomo rikomeye cyane nashoboye gusobanukirwa muri uko twabonanye n'abayobozi benshi cyane batandukanye ari abayobozi ba leta ari abayobozi batowe ari n'abaturage basanzwe ikintu nashoboye gusobanukira cyane n'ukuntu uko dutandukanya inzego ziyobora igihugu inzego za guverinoma ikintu bita mu cyongereza separation of powers nuvuga ngo nabonye hano ari urwego rwa presidence twavuga ko ari executive n'urwego rw'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubucyamanza bitandukanye buri kimwe kifite uburenganzira bwo gukora akazi kacyo kitavangira urundi rwego icyo kintu ni ikintu nzashishikariza leta yacu y'u Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange ko tugomba kucicicira kuko natwe igihugu cy'u Rwanda twe igihugu kigendera ku mategeko tuyemeje n'ukuvana twe état de droit ariko hari igihe usanga inzego zacu zivanga zikivanga mu kazi zidashinzwe ukajya kumva ati presidency ya telefone ahantu runaka ukamva iby'abandi bafashe ibyemezo bitaya agaciro ukajya kumva rimwe na rimwe ngo umusirikare runaka ya telefone ahantu runaka ukumva ibyemezo byafashwe iby'umusirikare bihawe agaciro ukasanga ako kantu karacyahari mu Rwanda ako kantu kagomba guhagarara kugira ngo natwe tujye demokarasi niba ari inteko ishinga amategeko ikora akazi kayo itavangiwe cyangwa se itavangiwe n'ubucyamanza cyangwa itavangiwe na presidence cyangwa se inzego runaka zitandukanye ni ukuvuga ngo niba ari urwego rwa gisirikare cyangwa urwego rw'iperereza rukora akazi karwo rutavuga ngo rurakora iperereza rya perezida Repubulika ariko rurakora iperereza ry'igihugu ni ukuvuga ngo buri munyarwanda buri muturage wese agira uburenganzira bwiwe icyo bizadufasha niba numvise ko ari urwego rwa gisirikare nkuba ari gisirikare cyanje gisirikare cyacu tw'abanyarwanda wese atari gisirikare cya runaka niba ari urwego rw'ubucyamanza tukufa ko ari ubucyamanza bwacu tumva ko bwigenga ko butari bubogamere ku ruhande runaka icyo kintu ni kintu niza cyane hano kandi numva zashikaza n'abanyarwanda kucyubahiriza
ari nabi byatuma n'abanyarwanda bose bumva bisanzuye mu gihugu cyabo uzamwingingo ariko bugana Frank Habineza ikomeye ngira ngo mpereho kuko mu minsi mike ishize nibwo ishyaka ryanyu rya Green Party ryinjiye muri iriya forum ihuje amashyaka ariko abanyapolitiki benshi batavuga rumwe na leta basanga mu byukuri iriya forum murimo ahubwo ituma ishyaka rya FPL ryiganje cyane mu butegetsi rimira andi mashyaka n'irya buririmo uzabyitaza ute uzabitwara mute
murabizi tugitangira ishyaka mu 2009 iriya forum twari twayamaganya cyane tuvuga ko tutazayijyamo tuvuga ko tutayemera ariko cyane cyane twebwe twavugaga ku bintu bijyanye na principe tuvuga ko principe ya mbere ya forum yatijeho n'itegeko shinga itegeko shinga rivuga ati umushaka ryose riri mu Rwanda rigomba kuba muri forum none tukavuga ati niba itegeko shinga ritanga rigira rikagira n'ahari ingingo ritanga ko ritanga uburenganzira bwo kwishira ukizana kwisanzura kucirishiraho itegeko yuko buri cyaka ryose rigomba kuba ahantu hamwe ibyo twarabyamaganye cyane kandi twarabyamaganye 2009 twarabyamaganye 2010 nyuma yaho tuza kumva inteko ishinga amategeko irabihindura ivuga ati
nubushake
ushaze ishaka rishase ryajyamo rishase ntiryajyamo nuvuga ngo icyo kintu cyadushimishije nubwo twataremera ko cyangwa se ukakaba babaruro twagize nibura abashobora kukumva noneho ubwo icyo ni muri ubujyanye n'amategeko ikindi kintu ni cyakiri twavuga gati yamashaka giyemo ntabwo yemererwa kuvuga ntabwo ahabwa uburenganzira noneho tukavuga icyo kintu twashobora kukiganiraho n'abantu batandukanye tukavuga ati turebe amashaka arimo ari za PL za PSD ari nandi yose ariko tukasanga impamvu atavuga ese nukubera ko ari muri forum cyangwa nukubera indi mpamvu twebwe twashobora gusobanura tusanga impamvu ari amashaka atavuga nuko ari muri guverinoma ntabwo ari kubera ko amashaka ari muri forum ni kuvuga ngo amashaka ari coalition ya FPL bajyanye nayo mu matora tuvuge cyangwa ya president cyangwa se y'abadepute nduvuga ubu bafite coalition y'amashaka atandatu cyangwa arindwi iyo coalition ni kuvuga ngo abo bantu biyemeje kwa na FPL umurongo wa FPL ayo mashaka nuvuga ngo ntabwo ayo mashaka ko yiyemeje kwa na FPL ntabwo ashobora kuhakanya FPL kubera ko nubundi bari mu nteko buri shaka ryo amashaka yose ari PDI ari PDC bafite abadepite mu nteko noneho abadepite bafite mu nteko nuvuga ngo bari kuri liste ya FPL urumva nubwo bavuga ngo umudepite ashobora kuba mu nteko akagira uburenganzira bwo kuba yavuga uko yifuza gutora uko yifuza ariko kubera ko ari kuri CFPL ntabwo ashobora gutandukanya n'umurongo wa FPL
ahubwo mpereye ku buryo bisobanuye bwana Habineza umuntu twumva yavuga ati ese ahubwo se nivuga ko bari kuri iyo liste ya FPL nimisha karimwe rukumbi
yes nkuvuga ngo bagiye matora biyemeza kujya kuri gukorana muri coalition ya FPL n'amashaka atandatu ngira ngo cyangwa arindwe nuvuga ngo icyo gihe bagenda kuri iyo politiki ya FPL ariko hakabamo n'andi mashaka muri mu nteko ari PSD na PL batagiye kuri liste ya FPL nuvuga ngo abo bagombye kuba bafite uburenganzira bwo kuvuga uko babyifuza ariko aho bagira ikibazo nuko bafite n'abaministri muri guverinoma ari PL ifite uretse ubu ariko mu minsi ishize yari ifite abaministri muri guverinoma ari PSD ifite abaministri muri guverinoma nukuvuga ngo icyo gihe iyo mpamvu batashobora kukritika FPL nuko bose bafatanyije kuyobora igihugu so ibyo tumaze kubisobanura tumenya ko ikibazo atari forum ahubwo ikibazo ari politike bahisemo gukorana niyo mpamvu twavuze ati turajyane muri forum twebwe tuzagerageza tutange ibitekerezo byacu bitandukanye tugerageze turebe ko tuzajya tuvuga no kuma radio turebe niba bitubuza bakatubwiye ati ntimwemerewe kuvuga ku maradiyo ntimwemerewe ku oppose icyo gihe tuzabishyira ku mugaragaro tubabwiye ati ya forum bya bindi mwavugaga byari ukuri ariko kugeza kuri uyu munota nta muntu uraza kutubwiye ati ntuzajye kuri radiyo uvuge oya nta twagiye no muri forum mu nama ya mbere twagiye mu kwezi gushize twagerageje gutanga itekerezo byacu bitandukanye kandi nabo barabyumvise baragadusubiza natwe tukabasubiza tumva ibyo bikomeje ahubwo bizatanga umucyo wo kuganira
kugeza birumvikana ishyaka ryanyu Green Party nibona umwanya muri guverinoma
twebwe kujya muri guverinoma urishaka ya politiki ryose ryemera kujya muzajya muri guverinoma ariko dufite principe tugenderaho twebwe kujya muri guverinoma tugomba kujya muri guverinoma tukiye mu nza y'amatora nuvuga ngo tuziyamamaza amatora y'abadepite azaba 2018 ndetse n'amatora ya perezida wa repubulika nayo turayiteguye kuzayitabira kuyiyamamarizamo 2017 icyo gihe nidutsinda bien sûr tuzajya muri guverinoma ariko nige tutatsinda tukashobora kuba twakora negotiation tukumvikana n'andi mashaka bitewe nuko amatora yaba yagiye icyo gihe tushobora kujya muri guverinoma bitewe n'amajwi twabonye mu matora tushobora kujya mu nteko ishinga amategeko bitewe n'amajwi twabonye yo kujya mu badepite so ibyo ni ibyo tuharanira kuko ishaka rya politike ntabwo ari association ni association y'ubutegetsi ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo twifuza tuzabigereho tugomba kugira ubwo bushobozi bwo kuba turi mu nzego ziyobora kugira ngo dushobore kubigeraho kuko uvuga ngo uravugira ku ruhande gusa nta kintu ushobora guhindura ariko ugomba kugira ubushobozi kugira mu nzego zifata ibyemezo ube wabihindura so icyo nicyo cyifuzo cy'ishaka ryacu uko tuzagera muri izo nzego zifata ibyemezo ariko tubasha kuzabika bikiye muri principe za demokarasi
urabona bwana Habineza ishyaka ryanyu ntabwo hashize igihe kirekire baryemeye
ni umwaka umwe
ni muto cyane mpereye ku gihe mwaritangiriye mwe nk'umunyapolitiki winjiye muri forum mu gihe cya hafi uharanira ubutegetsi iyo ubona amashyaka hari amashyaka yangirwa kwandikwa mu gihugu wowe ubibona ute ni ibintu umvuza hana kugira ngo bihinduke urabona ari ikintu kizagerwaho bizagenda bite
mu byukuri icyo kintu twebwe turacyamagana ntabwo twifuza yuko kwa amashaka yangirwa kandi n'amashaka yo urabizi ko twakoranye n'amashaka atandukanye na mbere nuko tujya no muri forum ari za FD twarakoranye ari PS mbere kuri twarakoranye mbere yuko abayobozi bafungwa cyangwa se mbere yuko natwe tubiba ngombwa yuko tuva no mu gihugu ariko abashobora abifuza nk'ubu hari bari aba bo kwa Mushayidi ba Karangwa Gerard arahari mu Rwanda arifuza kwandikisha ishaka ryiwe turabishyigikiye yuko ishaka rye ryakwemerwa urumva ntabwo tushyigikiye principe yuko Rwanda ko rwiyemeje ko ari rugoma kugenda ni igihugu kigenda ku mashaka menshi cyo bita multipartism nduvuga ngo icyo gihe iyo habaye ibitekerezo byinshi bitandukanye birafasha mu kubaka igihugu neza kuko urumva nubwo tufite amashaka menshi ariko amashaka menshi ahari aracyagenda ku murongo wa FPR kubera ko biyemeje kugenda kuri list ya FPR so nukuvuga ngo nubwo ari amashaka PDI n'andi yose PDC bari kuri list ya FPR nukuvuga ngo baracyagenda ku bitekerezo bya FPR nukuvuga ngo ubwo iyo urebye neza usanga amashaka atari kuri ibitekerezo bya FPR ari make cyane so tubonye andi afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya FPR byaba byiza natwe tukavuga ati tushobora no kuba twakora koalisiyo y'amashaka ya opozisiyo ariko ubu biracyatugoye kuvuga ngo wakora koalisiyo y'amashaka ya opozisiyo yemewe mu Rwanda biracyagoye kubera ko iyo urebye neza ubona abenshi abari muri koalisiyo abari ku butegetsi
uzamuye ingingo y'abanyapolitiki bandira andi mashyaka mwakoranye nabo ariko benshi mu bari abayobozi b'amashyaka duhereye ku wahoze ari perezida w'u Rwanda Pasteur Bizimungu yarafunzwe arafungurwa dufate wahoze ari ministri Charles Ntakirutinka yarafunzwe arafungurwa abo ntibakora politiki ubu twavuze Deo Mushayidi wari wa PDP Imanzi ubari muri gereza ya Burundi twavuga Madame Victoire Ingabire wa FDU Inkingi nawe arafunze abatarafunzwe urabizi hari abantu banyuba Green Party ishyaka ryanyu harabishwe hari uwabuze mu minsi yashize wanyeri utaraboneka kugeza no mu Bugesera icyo kibazo nk'umunyapolitiki ukivuga ko Frank
icyo ni kibazo kidutiyece impungenge zitari ubwo zikomeye cyane icyo nasubira kuri Perezida Bizimungu nuko Perezida Bizimungu niwe wa mbere wavuye muri FPR ashobora gushinga ishaka mu Rwanda ntibyakunda icyo navuga cya kabiri nuko ishaka ryacu ari ryo rya kabiri twebwe ba kabiri bashobye kuva muri FPR tukaba twashinga ishaka nubwo twamaze imyaka 4 ariko twashobye kugira 6 tukemerwa so navuga ko ba Perezida Bizimungu ari cyase na Chitinka nubwo batemewe ariko icyo bifuzaga nibura hari cyashobye kugeraho nuvuga ngo nago navuga ngo bavunikiye ubusa ntabwo bavunikiye ubusa niba bari bifuza yuko abantu bashobora kuva muri FPR bakagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo twarababonye twarabumvise twarabikoze kandi twashoboye kugira kuri etape nuvuga ikomeye ubu ko twashoboye kwemerwa nuvuga ngo iyo ndabashimira ibyo bakoze kubera ko batweretse yuko bishoboka urumva kandi byarashobotse kandi bizashoboka icyo twemeranya twese cyane mu shakari yacu nuko tugomba gukoresha uburyo budatusubiza igihugu mu bintu bya dusubize nyuma cyangwa se ibintu bya teze intambara n'ibyo byose ntabwo tubyemera twebwe ni ukuvuga ngo umuntu wese wumva yuko dushobora gufatanya mu kubaka igihugu tutamenya amaraso dasubije mu bintu by'amacyakubiri uwo wese twafatanya ku bafunzwe mu by'ukuri tuhora tuvuga yuko twifuza ko Leta y'u Rwanda yafungura abantu bafunzwe abanyapolitiki twabivuze kenshi ko twumva yuko umuti atari ugufunga abanyapolitiki ahubwo umuti ari uko Leta yagira ibiganiro n'abantu batavuga rumwe nayo noneho icyo gihe tukashobora kuba twakumvikana icyo gihe nibwo twumva ko twakubaka igihugu kirambye aho gufunga abanyapolitike twumva atari atacyo gisubizo ku bantu bacu babuze Byasiri na vice president wacu wishwe rw'agashinyaguro Andre Kagarwe Sereka na nubu iyo dosiye twebwe twashize icyo bita priority high priority iri kuri nivo twita high priority kuyo ndeje ubuntu twabone na ministri w'umutekano mu gihugu turabimubaza aho bigeze ntabwo twagarukiye twagiye no kwa procureur general tubonana na umuvugizi w'ubushinjacyaha are mu kurarira doye tunya turamubaza aho bigeze ntabwo twarekeyeho no muri police twagezeyo muri CID turababaza aho bigeze nuvuga ngo ni dossier twebwe tuzagira tugishira hasi kugeza tumaze kumenya neza ibyo bwo rufu uko bimeze ijyo kintu twarakiyemeje ababurana nk'ubu uri agenda amasene munyeshaka yaburi wirengero buhamaze kuba hari mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo bagiye kuba meza afi ane rwose ibyo bintu turacyabishikariza turacyashiramo imbaraga twoje n'abantu baciye mu Bugesera ndese neje ubundi hebonetse ibintu byo muri rweru nabyo twiyateye impungenge twizaye abantu kujya kuverifya na nubu kuri side Kigali nduva no mu byumweru 2023 bishize twaravuganye nabo turebe aho bigeze baduha n'abantu hari ahantu twari tugiye gushakisha tubushaka polisi tujyana nayo ahantu mu Bugesera kugira ngo dushakishe turishaka ryemewe n'amategeko kandi tuyemeje gukorera mu gihugu tugomba no kubahiriza n'amategeko ahari ntabwo tuvuga ngo Leta yabatwaye tutafite ibimenyetso. So icyo twakoze twafashe polisi idufashe kujya gushaka.
Ibyo uvuga birumvikana bwana Habineza, gusa ku bakunda demokarasi bagira bati yaba hari amatora asesuye hari byinshi byahinduka. Mu kanya mukomoje kuri ministri w'umutekano Abdul Karim Harerimana, numwe mu bategetsi bo mu gihugu mu minsi yashize bumvikanye batangaza ko bifuza basaba n'abanyarwanda ko president Paul Kagame yakwiyamamariza manda ya gatatu, ariko bisaba ko itegeko nshinga ryahinduka. Muzi neza ko imwe mu ngamba zikomeye cyane za president Barack Obama ari uko guhinda itegeko nshinga bitakorwa kugira ngo abategetsi bakomeze bayobore. Mwe manda gatatu mu Rwanda cyangwa se guhinda itegeko nshinga mu Rwanda nk'umuntu uri muri forum nk'ishyaka ryanyu muri forum mubibona mute, mubyakira mute?
Twebwe ishaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ntabwo dushyigikiye ibyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida wa repubulika azabone indi manda. Ntabwo tubishyigikiye. Ibyo bintu twabivuze kenshi kuva mu mwaka ushize, ndetse twavuga twari ku kiganiro kuri radio Isango Star i Kigali kumwe na vice perezida w'iryo shaka PDG, ndetse akaba na vice perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Turamubwira, tubiganiraho, turamubwira ku mugaragaro ko tutabishyigikiye kandi tutifuza yuko n'icyo gitekerezo kizagira no mu nteko ishinga amategeko. Ntabwo tubyifuza. Ibyo kuvuga ngo abaturage barabishaka kuzagira muri referendum ntabwo tubishyigikiye kandi ntabwo tuzabishyigikira. Kandi tuzabifataho natwe ibyemezo bindi niba bakomeza kubikomezaho. Seje bundi twumvise yuko ngo PDG yifatanyije n'andi mashaka PS mbere kuri na byabura PSP niba ntibeshe, ndabyo twarangije turabitangaza kuko twibi bintu tutabishyigikiye. Kandi nabo nabonye amahirwe yo kongera kuvugana na vice president w'inteko ishinga amategeko, nawe nongera ndabimubwira yuko ibyo bintu tutabishyigikiye kandi nk'uko twaye umusaje ubushize ntibazabizana mu nteko ishinga amategeko. So nicyo navuga, nta iyo icyo kintu impamvu tutashyigikiye ariko irahari
nawe nisobanure cyane cyane iyihe
kuko abantu bashobora kuvuga ati abantu barakunda perezida wa repubulika n'iki twaye impamvu tutabishyigikiye. Nuko tumva yuko itegeko nshinga ryagiyeho ritanga manda y'imyaka 7. Nuvuga ngo manda ebyiri z'imyaka ni imyaka 14. Iyo urebye mu bindi bihugu imyaka 14 hafi manda 6, kandi mu bindi bihugu ubona manda y'imyaka 4 cyangwa se manda y'imyaka 5. So nuvuga ngo impamvu bashizeho iyo myaka myinshi nuko bumvaga yuko bashaye imyaka myinshi umuntu ibikorwa afite gahunda afite abe yagira igihe gihagije cyo kuba yakora. Bavuga ati perezida Repubulika imyaka 14 ndetse n'indi ya mbere yabonye byukuri irahagije kuba icyifuzo cyangwa se umurongo ashaka gutanga igihugu aba yakoze yarawutanze. Ikindi nawe ubwe yabivuze kenshi yuko atazahindura itegeko, turasaba yuko yubahiriza nawe ibyo yemeye abanyarwanda. Icya gatatu tuvuga ati uwo mucyo ubaye wo guhindura itegeko nshinga ni umucyo mubi cyane, kubera ko ntabwo u Rwanda turagira amahirwe yo gusimbura ubuyobozi mu ntamvururu zibaye. Nuvuga ngo turashaka ko habaho icyo bita mu cyongereza peaceful transfer of power, ku buryo hahinduka ubuyobozi umuyobozi ariko igihugu kigakomeza nta marase menese nta mvururu zibaye. So tuvuga umuntu twitezeho watanga urwo rugero ni Paul, president Paul Kagame niwe wenyine watanga urwo rugero kugira ngo igihugu gikomeze nta mvururu zibaye. Noneho nawe yihaye gukora nk'iby'abandi bakora ba Zimbabwe n'ahandi, icyo gihe yaba amaze kwicariya amahirwe yo gutanga yo gukora kuba twaherekanye ububasha mu mahoro,
herekanye ubutegetsi mu mahoro. Ni nayo wakunze kubikurikira kenshi, nayo ngingo president Barack Obama agaruka agira ati ikingenzi si umutegetsi wigira igihanganye cyangwa se ufite ubutegetsi bwose, ahubwo ikingenzi ni inzego z'ubutegetsi zishinze imizi zikomeye cyane.
Kandi kuri icyo kintu cy'inzego natwe turakivuga, tuvuga ati yego tubashima ko Perezida Kagame ari ibyiza yakoze birahari ntabwo tubigaya, ariko hari n'ibindi yatashoboye gukora cyane cyane ku rwego rwa demokarasi. Tuvuga ati noneho ku by'inzego hari inzego zihari mu Rwanda, ntabwo u Rwanda rukiri kuri 94 cyangwa se 2013, turi mu 2014 hari byinshi byabaye. Tufite inzego zishobora gukomeza igihugu, tufite inzego za gisirikare zirahari zirakomeye, inzego ziperereza, inzego z'umutekano, inzego z'ubucyamanza zirahari, ndetse tufite n'inzego zindi nk'abari ababarure aba auditeur general byose birahari. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri turavuga ati umuntu umwe perezida avuyeho ntabwo igihugu cyasubira inyuma, keretse ari we wabigizemo yabishatse
cyangwa se avuyeho mu buryo butari
bw'amahoro. Avuyeho mu buryo bw'amahoro nta kintu kishobora gusubira inyuma. So turumva yuko nta mpamvu n'imwe abanyarwanda bagumye kwifashisha, kandi natwe twumve yuko bishoboka kuko perezida wa mbere Kayibanda yavuyeho nabi, Habyarimana yavuyeho nabi, Bizimungu
je ni nyuma gato ya numwami ntago yagenze
neza numwami yavuyeho nabi none president Kagame nawe aguma aveho neza atange noneho umurongo mwiza
twari tugiye mu mateka gato ari tubuye aveho tuze mu makuru ya hafi hano tuvuze ibyo guherekanya ubutegetsi mu buryo bw'amahoro wakurikije ibyabaye muri Burkina Faso muri iyi minsi ko president yeguye mu buryo butari bwiza intego ishinga amategeko imaze gutwikwa muri make igihugu cyari giye gufata umuyonga byanga gato ari kukareba ko mu karere k'ibiyaga bigari uwo mwuka ko abantu abategetsi bahinduye itegeko nshinga kugira ngo bakomeze gutegeka ukomeje kugenda wumvikana twavuga mu Rwanda biravugwa buhoro byavuzwe mu Burundi mu Buganda no muri Congo ubona iriya nkubiri yaturutse muri Burkina Faso ishobora usesenguye gatoya urabona ishobora gukwira muri turiya turi tundi duhihwiswamo kuba twahindura itegeko nshinga
njye ndabibona ko bishoboka ndabibona yuko niba abategetsi barashaka kubahiriza amategeko abategetsi batumva ko bumva yuko bagomba gukomeza kuba ku butegetsi ndumva biriya abaturage ba Burkina Faso bakoze bishobora kubera urugero n'abandi baturage mu bindi bihugu byabaye nkuko twishimiye byabaye muri Tunisia tukishimira byabaye muri Egypt nubwo muri Egypt byaje gusubira inyuma ariko biragaragara ko byabaye muri Burkina Faso nubwo igisirikare cyashatse gukora nk'ibyo muri Egypt ariko birimo kugaragara yuko birashoboka ko abasirikare bari burekure basigira abaturage bakomeze kuyobora igihugu cyabo so ndumva yuko kadusenga Imana turebe ko nkuko numvise joko abayobozi ba Ghana, Senegal ndetse na Nigeria bagiye muri Burkina Faso kugira ngo bashishikarize abasirikare gutanga ubutegetsi niba byubahiriza abaturage bakongera bakafata ubutegetsi bwabo bizaba bibaye intangarugero nziza cyane example nziza cyane ku bandi baturage mu bindi bihugu ikibazo twagira ni iki nuko abaturage bavunika kuriya bakicwa barangiza abasirikare bakongera bakafata ubutegetsi bikaba nka kudeta icyo gihe byabi biciye abantu intege
njye bari ikibazo gikomeye cyane nayo magambo y'ikizere umuntu yasa nk'usorizaho bwana Frank Habineza twizera ko mu myaka ibiri iri imbere ushobora gukarana muri leta zunze ubumwe za Amerika uje gukurikira amatora rusange yaguye arimo na ya president Obama we ntaziyamamaza birumvikana ariko ushobora kugaruka twaganira amaso ku yandi turagushimiye cyane kandi ariko mu gusoza radio ijwi rya Amerika iyo uri mu Rwanda wowe nk'umunyapolitike uyikurikira ute uyishimaho iki cyangwa se icyo wumva yakongera mu biganiro byayo nize kumvise ko mu minsi mike ishize leta y'u Rwanda yafashe ikintu cyo kuba ihagaritse programu za BBC mu Kinyarwanda n'ikirundi mu karere k'ibiyaga mu Rwanda tuvuge mu Rwanda programu zacu muzifata mute
cyo nabanza ku cya BBC nuko ibyo bintu tutabishigikiye kandi turasaba yuko rura yafungura BBC kongera gukora mu Rwanda kuko cyane cyane nuko bishe amategeko rura kiriya kigo cya leta cyafunze BBC ntabwo kifite uburenganzira bwo gufunga BBC nuvuga ngo ari urwego rw'abanyamakuru rwigenga yitwa Rwanda Media Commission nirubwo ari rufite uburenganzira bwo kuba rwagira proposal rutanga ku kibazo cya BBC nubwo nge nashigikiye ibyo ibyatangazwa kuri iriya filime ya BBC ariko shinshigikiye icyemezo cyo gufunga radio BBC cyane cyane ko bitubaje n'amategeko kandi hari guma no gukoresha ubundi buryo bwo kuba bashobora gukemura ibyo bibazo ibintu byo kuhora duhangana dushaka kwerekana dufite imbaraga ntago biteze umuco wa demokarasi umuco w'ubworoherane w'ubwihanga wo kwihangana ntago byerekana n'uvuga ngo biriya bintu rura yakoze nge ndumva ari ibintu bikomeza bishira u Rwanda mu majwi ko ari igihugu kibi ko ari igihugu kitashaka kubahiriza uburenganzira bw'abatangaza amakuru kandi noneho hagomba gukoresha ubundi buryo bushoboka kuri Vote America rwose turabashimira cyane 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 kubw'umwihari ndabashimira cyane akazi mwakoze cyane muri 2009 2010 mu gihe cyari gikomeye cyane turabashimira cyane turabona mwashoboye gukora ikintu cyiza cyo gushaho programme ya nimugoroba kuko abantu benshi barayumva ya nimugoroba ya saa moya n'igice ikindi mu gitondo ari amakuru mu mushira hari abanza saa 11 n'igice nge ku giti cyane nakwifuza ko mwashira saa
12
kuko saa 12 mushira hi biganiro amakuru ya masaha ya saa 11 n'igice saa 12 abantu bamwe batarabyuka neza so gasanga hari byuka nka saa 11:45 ugasanga amakuru hafi yarangiye none ukumva ibiganiro gusa kandi igihe byatangiye kubi biganiro abantu bamwe barabyihorera bakaza kumva amakuru yahandi so mwareba niba mushobora kugahindura gusa ikiza nuko mwashize kuri internet kiriya nacyo ni ikintu cyiza cyane kuko iyo umuntu yayabuze asubira kuri internet akaba yayumva nange ni muri abo bantu bajya bumva cyane kuri internet so turabashimiye cyane
bwana Frank Habineza ndabashimiye cyane Frank Habineza ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ndabashimiye cyane rero kuba mwitabiriye kuza hano muri studio zacu tukaganira. Mbashimiye kandi kuba mukurikirana ibiganiro byacu by'Ijwi ry'Amerika umunsi ku wundi. Namwe abatwumva ndabatumiye mujye mwitabira programu zacu, mugeze ku batwumva ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu ndetse n'uburyo musesengura ibibera ku isi. Yewe naho mutuye hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza. This program has come to you.